More music at spacegospel.com.
Oh, you know about Steve K. Oh, you wanna mwala, mwana mkungo kwa memuanda. Nehale nene Dominic Hayemba. Oh, mchimalia, oh, you wanna musibende. Kumbo enye kuno, kulikuwa elicha wana meme. Nuko kasari langabalu ya bana mefwe. Baka kupia sivita, uche. Wele papa ulila.
Ayomba kanile kuchingano Ayomba bolele kumahua Yabali zalali More music at spacegospel.com.